Muraho neza banyarwanda banyarwanda kazi n'abana bacu muri rusange aho muherereye duherereye mu bice bitandukanye bw'imigabane itandukanye y'isi yose ku isi yose ya rurema yatwihereye mukomere kandi mukomere cyane rwose ku ngingo ya mbere mbifurije umwaka kuwusoza neza mbifurije noheli nziza ya 2021 uyu ni umusaza w'umunyapolitike mwiza papa demokarasi yihuse umunyapolitike mwiza w'amahoro barasinda Sechikubo Fredi ubifuriza gusoza uyu mwaka neza hanyuma tukazaboneraho imbaraga zisimbuka zigasimbukira no mu wundi utaha wa 2022 bityo rero nkaboneraho n'umwanya wo kubizabifuriza umwaka mushya muhire uzabe umwaka w'impinduramatwara muri demokarasi yihuse y'abaruda tuzanye turakataze mu guhishura ibyihishe abanyabwenge tumaze kumva uko mbifuriza umwaka mushya muhire tumaze nanone kumva uko mbifuriza noheli nziza y'uyu mwaka tugiye gusoza wa 2021 tugatangira wa 2022 ku itariki ya mbere z'ukwa mbere 2022 mu gitoko nijoro tukaba tuzarangiza umwaka neza neza bizaba ari 5:59 saa 6 zuzuye neza ku masaha y'i Rwanda ya East African Standard Time tukazaba twinjiye mu mwaka wa 2022 katuzawinjiremo neza ariko amakuru niyo y'ingenzi uyu mwaka 2022 tuzave mu gihirahiro ingingo ya kabiri rero ku gihirahiro nari nsorezeho ndifuza nk'umuruda mukuru n'abaruda kazi n'abaruda n'uturuda duto tutarafatiranga muntu bose ku isi ya rurema ko abaganga mpuzamahanga mpuzamakungu n'Imana na Yesu na Nabi Muhammadi na Buddha n'abandi bose bose abatuma tubaho ku bw'imbaraga z'Uwiteka yaremye isi n'ijuru arabo mu kiyisilamu bene data b'abayisilamu tuve mu gihirahiro hano mu Rwanda hari amakuru avugwa na rubanda buhoro buhoro ariko icyo gihirahiro mu banyarwanda kigomba gushira hari David Ndahiro wakina ikinamico amakomedi yegana Paul Kagame tushaka ko hava mu gihirahiro bihwihwi kwako bivugwa ko yaba ari we wandikwa masike agahagara mu cyimbo cya Kagame akajya aba ari we uvuga akaba ari we userukira u Rwanda akaba ari we ujya kuri mikoro za radio mu Rwanda radio Rwanda televiziyo Rwanda n'ibindi bitangazamakuru akavuga mu cyimbo cya Kagame bityo rero Uwiteka rurema azabidufashemo Yesu Kristo Nabi Muhammadi na Buddha abakurambere batuvuyemo n'abasaza n'abakecuru bariho ibikwerere n'urubyiruko rwose n'abana batoya twese hamwe twifuza ko twava mu gihirahiro uwo David Ndahiro na Paul Kagame basuzumwe n'abaganga mpuzamahanga bombi baturebere imibiri yabo bahereye ku gasatsi mu bikanu hose mu bitugu hose na opozisiyo ihari opozisiyo mukeba wefuperi nkotanyi bazabe bahari nyuma dusuzume n'abaganga bahari batusuzumanisha ubushishozi abaganga mpuzamahanga bazategurwe n'umuryango w'abibumbye na European Union hanyuma akanama k'amahoro ku isi Security Council kazahagararire icyo gikorwa cyo gusuzuma David Ndahiro na Paul Kagame badusuzumire muri bombi niba nta n'umwe wambaye maski cyangwa se nta n'umwe bambitse maski mu kimbo cy'undi bityo rero iri tangazo bizaba itangazo mpuzamahanga tuteye icyemezo cy'abaruda n'uburuda kugira ngo abanyarwanda tuve mu gihirahiro niba Kagame ubwo yara yobora igihugu yakundaga kwigaragaza afite ibimenyetso byamurangaga byamurangaga neza neza ubu bikaba bitakimuranga ibimuranga ari ibindi ari amafoto n'amavideo n'ibindi bindi abantu badashira amakenga bakeka ko ari David Ndahiro wakinaga komedi amwigana ari we ubu ngubu ukoreshwa mu gukina izo kinamico ko Kagame hari kandi wenda atakiriho bityo rero abanyarwanda bave muri icyo gihirahiro ku isi ya rurema n'abanyamahanga bityo rero nabo bave mu gihirahiro batazajya bakira umuntu ku rwego mpuzamahanga kandi atari Kagame ari David Ndahiro David rero bazamusuzumanisha ubushishozi na Kagame bamusuzumanisha ubushishozi twese opozisiyo y'imbere mu gihugu n'uwa opozisiyo mu mahanga n'umuryango w'abibumbye European Union ihari na African Union na East African Community abanyapolitike twese twagandagaje tubanze dukemura icyo kirihutirwa kugira ngo tutazakomeza aho tukaba mu cyokotsi kandi umuntu atakibaho bakaba batuyoboresha bayoboresha u Rwanda undi muntu kubw'inyungu z'abategetsi b'abefuperi inkotanyi ku nyungu zabo bwite nta nyungu za rubanda zirimo nk'abanyapolitike turahagurutse abaruda n'abaruda turashaka ko icyo gikorwa gikorwa n'umuryango w'abibumbye na European Union komo niweretse hafi aho ntizahabure kuko umwamikazi ashobora kuzaza akenera kuza mu Rwanda atazakirwa n'utari we n'utari Kagame atari umukuru w'igihugu w'abanyarwanda ari uwo bashizeho bashiriyeho abanyarwanda kandi atakiri Kagame Kagame wenda atakiriho bityo David Ndahiro azasuzumwe na Kagame asuzumirwaho bombi basuzumirwaho nimba atari David Ndahiro bambitse maske mu kimbo cya Kagame Kagame atagihari murakoze murakoze cyane muzagire noheri nziza y'uyu mwaka 2021 umwaka ugiye gushira turaburaye iminsi n'ikibarirwa ku ntoki birumvikana z'akaboko kamwe kandi muzagire n'itangiriro ryiza ry'umwaka mushya muhire uzaba umwaka wo gusindura ibyihisha abanyabwenge mu Rwanda East Africa na Afrika Leta Zunze Ubumwe za Afrika kabiri USA 2 n'isi yose bityo rero tubaye tubashimire mwese mwese igitekerezo cy'abaruda n'abaruda kazi n'uturuda duto tutarafatiranga muntu icyifuzo cyacu cy'itegeko ku banyarwanda bose bari imbere mu gihugu n'abari mu mahanga twese tuve mu gihirahiro.